Ruvuganya government, echa Uganda People's Congress, kivudeyo, nechaniliza ate, tekateke, yalete duwa, newe kouti, etaputasi mateka, wegwango kuvayo, nebagina maso nukumanga, bagoba eteka, ya computer misuse, biri makumi abiri mu ebiri obuwaire obusinga obungi obubadde bugenda maaso n'okubanga buti obula eddembe ly'obuntu naddala abantu baba balemesa okubaako kye boogera nga beesigama ku tteeka lino okusinziira ku mwogezi w'ekibiina kino Sharon Nayat ategeezezza nti okusalawo kwa kkooti kulagira ddala obuwanguzi eri bannayuganda era ng'enkola ya demokulasiya essaanidde okwongera okubukala eggwanga lino akinoganyiza nti bulijjo abaleeta amateeka agafaanaganako nga kano balina okulowooza ennyo ku bannayuganda ate bakakase nti tegabanyigiriza wabula kujja kutwala eggwanga mu maaso nabwe kityo asanyukidde enteekateeka eno ne bategeeza nti nga bannakibiina kya UPC bafanye ku bannayuganda obutatyo bwa ddembe lyabwe ate n'enkulaakulana kutwalizewamu.